mabandi umademu kwenye kijana wapiga shoro tatu mpoka kitanda mpanda kama tatu kakiwe kapiti na kakunga na kajati tamia ukidambia koko tamia ukidambia bajo tamia ukidambia kwindi tamia 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 ukidambia koko tamia ukidambia bajo tamia ukidambia kwindi tamia 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 tamia
Majani kembani